Ke kwetsa ye ka kang na ka mo fimolo mo Oh, go, will it last? Amen.